kun radio sagale americati radio sagale america wutata kabe ga jumatat galgala ke sa salama walakka jel kabe ga sa saditi meter band di demission isoddo mi tokorat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha saatalaayitii naayil saatiif raadiyoo akkasumas interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kibxata 17 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 17 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Barattoolee ansoora halakeetti oduu hardhasanitti ministeerii haajaa alaa yuunaayitid isteetsi Joon Keerii ISIS torbaan dhufu keessa muddinee lollaa jedha bulchoota waldaa APEC kan pireezidaant Obaamaa illee keessa jiru koraa Filippiins jedhanii mataa oduu hardhaa keessaa tokko.
Kora sanaaf kadhiman pireezidaantii yuunaayitid isteetsi Baraak Obaamaa gargaarsa haaraa biyyi isaanii humna galaanaa biyyoota Eeshiyaa jabeessuuf gumaachite labsanii Afrikaa ba'aaf kibbaa keessatti immoo cunqursaan ijoollee irratti geggeessamu rifaasisaadha jira. Gabaasaan jaarmiyaa tokkummaa mootummoota tokko lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Namoota jimaata dabre kana haleellaa shoror keessummaa paaris keessatti ta'e geggeessan keessaa tokko ka paaspoortii siiriyaa baatuuf dhiyeenya daangaa giriik irratti argame ta'uunsaa waa'ee baqattoota hedduu dhiyeenya awurooppaa seenaa jiranii irratti walfalmii guddaa kaasee jira. Kun immoo gabaasaa bal'aa oduudha booda dhiyeessinu. Qophiin addaa arra qabnus haleellaa shoror keessummaa paaris keessaa kana ilaalchisee haala jireenya baqattootaa mudatee jiru irratti fuuleffataa baqataa dubbisnee jirra. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma balleen soduutiif gara sooraatti deebina.
Akka ministeerii haajaa alaa yuunaayitid isteetsi Joon Keerii jedhutti milishooti ISIS torbaan diqqaa keessatti guddoo muddamuuf yaa'uu jiran maan jennaan akka jechi Keeriitti yuunaayitid isteetsi Faransaayi fi miilotii isii itti wal qarqaaranii milishoota paaris keessatti nam fixan kana hadhuuf yaa'an. Haga dandeenyu cufaanuyyuu waan dandeenyu waan qabnu cufaanuyyuu akkuma jabaanne lollaa jedha. Keeriin eegii pireezidaantii Faransaayi Holaandee waliin paaris keessatti wal dubbataniin dubbatan jedha. Xiyyuura Raashiyaa dhiyootan keessa Masrii gammoojjii Siinaa keessatti lafaan dhaanii nami 200 caalaan keessatti dhumate hojii warra biyya nagaa dhowwuuti filiidii yookaan caccabii xiyyuurri suniin dhawane bombiin sun jechuun borsaa fi caccabii xiyyuura keessatti argamu isaanii dubbatama. Akka itti gaafatamaan dhaaba tajaajila nagaa Raashiyaa Alexander Bortomvik jedhetti bombiin xiyyuurri suniin buusan qaroom jaban kanaatiin hojjetan keemikaala hagi kiiloogiraam tokkorraa hojjetan. Dhaabii nagaa Raashiyaa eegu nama jarsuuni himi yookaan ammoo gari isaan jiran argee qabee fi doolaara miliyoon 50 kennuu fi addunyaatti labsachuu jira. Xiyyuurri Raashiyaa Metrojet A-321 Masrii naannoo Sharm El Sheek keessa Raashiyaa naannoo Saint Petersburg deemutti adoo jiru daqiiqum 20 keessatti gargar caccabee nami 224 keessatti dhumate milishoota ISIS'tti itti gaafatan fudhate. Pireezidaant Obaamaan kor biyyooti waldaa APEC walitti dhufanii fi Filippiinsi dabre nagaa garabba naannoo suniitii fi keessumattuu akka biyyooti waldaa naannoo sunii uf eeguu danda'a nagaa isaanii eeguu danda'a waan dandeenyuun hin qarqaarraa jedhu. Joon Keerii Filippiins Maanillaa keessa. Pireezidaant Obaamaan Filippiins naannoo Maanillaa keessatti kan dubbachuu jiru oduu tana gabaastuu White House Meerii Aliisaa Saalinsiiratti nu erge namoota dubbisa.
Imalli pireezidaant Obaamaa kun biyyoota Eeshiyaa Paasifik waliin hidhata daldalaaf nageegumsaa cimsuudhaan dhiibbaa biyyi isaanii naannoo sanatti qabdu dabaluutti ka fuuleffate. Hoogganoota biyyoota Eeshiyaa Paasifik 21 kora kanatti hirmaachuuf deema. Doonii waraanaa biyya Filippiins daawwachuudhaan daawwannaa naannoo sanaa jalqaban pireezidaant Obaamaan biyyoonni Eeshiyaa michoota Yuunaayitid Isteetsi ta'an dandeettii humna galaanaa isaanii akka ammayyeeffatan gargaaruuf kan oolu gargaarsa haaraa miliyoona 200 miliyoona 50 Yuunaayitid Isteetsi kennuuf karoorfatte illee achitti labsan.
Asi dhufaatiin tiyya waadaa armaan duratti waliin galle keessumattuyyuu kan aga naannoo tanaa bishaan naannoo tanaa eeguu dandeenyu guutuuf dhumne tana waadaa waliin hojjennu.
Mootummaan Chaayinaa daangaa galaana Chaayinaa gama kibbaarratti abbummaa labsachuun biyyoota naannoo ishee waliin wal gaarreffannaa uumee jira. Bulchiinsi pireezidaant Obaamaa waliigaltee michooma biyyoota naannoo Paasifiik tolchuu ka Yuunaayitid Isteetsi itti hirmaattu keessatti dhimmi kun dubbii ijoo itti fuuleffatamu ta'a jedhee jira. ዋይ ሀሌላ ገሬ እስላሚክ ስቴት ከፓሪስ ከሰት ገጌ ሰሜስ አጀንዳ ኮረከና ጎቹዳን ረትዱበቹፍ ደመን እና ፕሬዚዳንት ኦባማ ወሊን ዱበተኒቲ ሙሚች ሚኒስትራ አውስትራሊያ ማልኮም ተርንቡል ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ዋሂሎን ኬኛ ከወሊን አርከወል ቀበኔ ከወሊን አርከወል ቀበኔ ሾርከ ሱማረት ዱሉ ጀቹራን ዱበተኒ ጅሩ ከራቲ ኡመቶተ ቢዮተ ኬኛፍ ሐዋሳሌ ሙስሊማ ቢዮተ ኬኛ ወሊን ዱበኑፊ ኢሳን ቃማ ቢዮተ ለሜኒ ተውሳኒ ሚርከኔ ስኑሌ amma ka jedanimmo president obama da
gam kani namo nami heddun hirir kana yokana mo walgaita na falmetin hirir bahut jira nami heddun hirir mafalmetin ba kunini imperialistota tu korafuli ame jedetini embassy united states philippines manila jirdura tirir bai policy na chirat walab bulchoti tunini hage guddani misensa walda dinagde asia ti fi pacific ke sajrani maljire nisani waye fachu faltrufan warri hirir bai kunini kara gugurda biyisuni kagara kor kanat ge sicufanitin akanami hirira waltiyani okana mo akanami rafaltiya antolchulle policy tijiddu senet injer kan bitnes policy biisuni jer hirir baikana kan qaba kan hark waltida kan ammo gazi mimman elke sana mofit afufa achi bitnesani hagitok war hirir baikesa hagi heddun kaga gaggabellenum jirajer gabase chergen dabi bakata karkar unhcr motumman egi fransay kesat nami heddun dumate dubat motumoti egi fransay kesat nami heddun dumate dubatti bakata qubsi suf didu jirachu nisani sermale yechun de kamsonit dubachu jirabi kun motumote kunine egi jaradiyo tan kesa fransay kesat nami heddu fitani to kesa tokko bakateetini bakatot siria trokaten dubatte tan tolchan akko ediman commissionera unhcr geneva kesa dubatetti uji akkana bakata dawu konino kana mo bakata qubsi su dabu kunine uji nama ummato kujibisi suf de mudandet bulchoti biye walda europa hage tokollen biye sanit bakata siria dufu dawu fi walgafachu jiran egi paris kesa tidiotana isis nam heddu milishoti kun nam heddu fitan indubatti bulchoti goden america tidami torballeni bakata siria godenu fit dawu senu dawu qopau jirani president obama nammo bakata simachu dawun amala america timiti jechun falme akministeri haja ala united states john kerry jedutti syrian torbanum dikka kesatti jijjiram gudda arguf demt jijjirami kunini dems siyasa biitana jijjiram kan ak keritti addunyatti rakko syria erratti torban dabrkesa veanatti kortayetin murtes kerin ak irani fi russia len waran russia ka waran syria namkum lamafi بكم لاكم دبلوماتي فشنتما فيت ابسي سوفي فال هدود اهن ماريا تشوجران فال دابو بلاو في ديمان كان كيستي ايراني في روسيا نك بريزيدنتين سيريا بشار الاسادي كور كان كيستا وكان امو فال كانا تاو فداني يونايتد ستيت امون بربان كيرين ركو بريزيدنتي فرنسا ايرتي ركو تانا بريزيدنتي فرنسا ايرتي ويغي والين دوبتانين دوبتان جيد بلچوتي الدنيا ديدمتان ركو سيريا رات ماريا تشوفي غويا دورا فيانات كورتانيتين وان هدود رات اوليغلن ፕሬዝዳንት የመን አብዱ ራቡ መንሱር ሃዲ ሚሊሾት ፉቲ ሞቱማ ይሰራፉ ደቹ ፍዱ ፈንበቀቴ ቢያባይ ካናር ደሌ በቀቴቲን እጊ በቀንንድን ዱበት ቢያት ዴቢ ፕሬዝዳንቲን ኩን ታልዋኒ ታንዋሊን መሮላማ ቢየኒ ወሊጃላ ሳውዲ አረቢያት በቀቴ ቢያት ዴቢ ፕሬዝዳንቲን ኩን ፉልባን ዳብርከሳል ሚሊሾት ፉቲ መጋላ አይደን ጋሃኒ ጀናን በቀቴቲን ቢያባይ ሁቲን ቱንኒ ጁም ሰደቲን ዱረቲ መጋላ አይደን ሎላኒቲን ፉዳታኒ እጊ የመን ቀርቃርሰ ሳውዲ አረቢያ ታርጋቴን ዱበት ወራኒ ሱም ቢሱም ከሰባይ ተማንታን ጃጋ ሱጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አከ ገባሲ ሃራይ ባይጀሉቲ አፍሪካ ጋምባሃቲ ፊጋምክባት ኢጆለዲ ዲቆ ሄዱ ረክን ሄዱ ትርጋው ጅረኮንቱን ደባላዴ ሙጅርት ረኮን ሀግዳብራያው ጅርትቱናሞ አከ ገባሳ ዩኒሴፊቲ ኢጆለ ቆፋሚቲ ናም ሄዱ ሚዱ ደንዴት አኒታ ፓውልቲ ኤርጌ ኩኖ
ጭንቁርሳ ዳይመን ጋምፋ አፍሪካ ፋፍሪካ ገመክባረት ራወተሙ ላልጭሴ ቆረቶን ሃረሱ ከነሳን አከ ጅሩ አደባፈተን ባይ እነጅሩ ስመቹን ረክሳዳ ቆረነ ሃራን ሀርአበይ አከሙድሱት ጆሌን ድርባ ሻንከሳለም ከነን ኡምሪንሳኒ ወጋ ኩደ ሰደቲ ገዲ ደረራቁ ነምቲ ሳላፍ ከሳጥ ለማን እናተው ኢጆሌ ኩደን ከሳ ቶርባ ኦልታንሞ ደረራ መነ ከሰት ዮካን መነ በርኖታ ከሰት ሬ በሙት ረጋ ታንዛኒያ ከሳ ፈከኛፍ ኢጆሌን ከነ ሬ ቢችረት ራወተም ዲታ ዮካን አቦቴን ሩኩተሙ ቆረናንሱን ወልታይንሰ ጃርሙሊ ሄዱ ከነከ አፍሪካ ቻይልድ ፖሊስ ፎረም save the children if jar me agar gar samallaq daimani katokumma motu motati james elder unicef dame africa gama bahaf kibat itigafata maqunnamti ummatati amma yu qorattoni biyyoonni kun ijoolleen akkaan dararamuuf sababaan maal akka ta'e qorataa jiran jedhan. Dararaan ijoollee irra ga'u guutummaa addunyaa keessa jiraachuu tuqanii sababaa ta'uu kamalu muddama hawaasaa hookkara hawaasaalee keessa sabatiinsi dhabamuuf iyyummaadha jedhan. Furmaatisaas walxaxaadha jedhanii jiran.
Dhugumatti maatii, haadhotii, abbootaaf mootummaa of keessaa qaba. Kan nuti jechaa jirru ijoolleef maatii muuxannoo barbaachisan hidhachiisuu, malattiin walitti bu'iinsi yennaa uumamu furan hubachuu, ijoollee utuu rukkutiin yaaddoo jiru attamiin dura dhaabbachuu akka danda'an barsiisuudha. Kan nuti dubbataa jirru waa'ee jijjiirama amalaa kan ijoolleen kennaa hawaasaa guddaa ta'uu isaanii akka hubatan godhu uumuudha. Kun tarsiimoo yeroo dheeraa ta'uu mala. Garuu baay'ee barbaachisaadha.
Sodaan dararaa kana yeroo ijoollummaa irra darba. Kanaaf nama mara miidhuu malaa jechuudhaan UNICEFitti itti gaafataman quunnamtii uummataa James Elder beeksisaniiru.
Dhaabbii warshaa Itoophiyaa tokko dhaabbilee Biriiteen waliin ta'eetiin hojjechuuf deemuu jira. Warshaan biiraa Daasheen kun warshaa Biriiteen Vaasaar Gloobaalii fi Duweer Gruup waliin hojjechuuf deema. Muummee ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhutti kun guddinni Itoophiyaa karaa guddaa irra ga'uusaa agarsiisa. Oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Shurur keessummaa jimaata dabre Paaris keessatti geggeessame kanneen raawwatan keessaa tokko nama paaspoortii Siiriyaa baatuuf kabaatii dabre keessa handaara galaana Giriik qubate ta'uunsaa waa'ee baqattoota hedduminaan gara Awurooppaatti godaanaa jiranii falmi guddaa uumee jira. Gabaasaa Henrii Rijwel London irraa ergametu jubeetu dhiyeessa.
Shurur keessaatu baqattootaan dahate abbootiin alangaa Faransaay Ahmad Al-Mohammad naannoo dirree kubbaa miillaa Paaris cinaatti kaboombii ofitti dhoose lammii Faransaay ta'uu kaleessa mirkaneessan. Paaspoortiin isaa soba kalammii Siiriyaa ta'uu isaa mul'isu reeffa isaa cinaatti argame. Ashaaraan quba Al-Mohammad kan hanga'oonni Giriikii odola Leeroositti baatee onkoloolessaa keessa ennaa kooluu galtoonni torbaatama ta'an andaara galaana biyyattii dhaqqaban kaasan waliin wal fakkaata. Hoogganaan paartii Faransaay kan Far Right National Front jedhamu akkas jedhu.
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France.
Koolgaltoonni kun gandeeniif magaalaalee Faransaay keessa faca'uun sochii uummataatti gargaaramanii magaalaa galma mootummaa keenyaa qofaa otuu hin taane magaalaalee Faransaay illee haleeluu sodaa jedhu uumee jedhan. Poolaandii keessaa immoo kan haaraa filatame paartiin safuutti cichuuf kan murtii haqa waa'ee baqattoota qubachiisuu ilaalchise waliigaltee Awurooppaa keessaa ba'uu akka malu akeekkachiise. Tole kan nuti simachuu dandeenyu yoo mirkanuu nageenya arganne qofa kun dhimma ijoodha. Kun naannoo Awurooppaa mara gaaffii keessa galcheeraa jedhan. Biraasels keessaa immoo kooluu galtummaa Awurooppaa waliin wal qabatee ka jiru balaa shororkaa ilaalchisee akeekkachiisi kennameera.
If ISIS really wants to carry out attacks in the West, they don't need to import.
ISIS gama dhihaa keessatti haleellaa raawwachuu barbaannaan shoror keessummaa karaa baqattootaa seensisuun irra hin jiru. Hawaasaaleedhuma keessaa filachuu danda'aa jedhan. Xiinxaltoonni kanneen haleellaa raawwatan irra hedduun lammiiwwan Awurooppaatii jechuun akeekkachiisaniiru. Gareen mirga namaa Amnesty International deebii rifaasisaan jiraachuu akka danda'ullee akeekkachiisee jira. Kan nuti amma nu barbaachisu hoogganaa nageenya amansiisaa ta'e nuu eegu. Kana jechuun mirgi kanneen eegumsi barbaachisu utuun dhiitamin jedhee jira. ISIS immoo muddama kooluu galtummaa Awurooppaa keessaatti gargaaramuudhaan haleellaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii gochaa jira jedhu xiinxaltoonni.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. Waashingtan DC'tti immoo waareerra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee aadaa Abbuush Zallaqeef Qaallittii Waaqilee waliin wallisan kanan siin affeera ittiin bohara.
Biro bi kaba afraane babuusa intal kori kaban kaali jabbi Rabbio Sarur Sarur Rabbio Sarur Sarur Rabbio Sarur Sarur Elim Amma Kelim Amma Laddo Amma Oren Amma Laddo Amma Kermore Amma Alava Amma Avrava Amma Alukis Amma Avrani Amma Aluku Amma Ruvala Sugalla Sugarabika Ya Hato Elema
O Silano Silo
Hato
Elema O Silano
gababina yerotif go erat wachisun dandeñ dagge foto kenyan wafkalcha na abujalleke qalti wachile wallesani gudda galatom senna kur radio sagale america saganta afan romoti jimata dabre gargala lelan shorke sonni magala paris keset geggesan ummata afrifato gudda tejira bakattoni biyetti kesejiran daran yaddo hamtu kesakajiran kan sandubatan bakata romo guutat randebia bakata oromo guutama taddala hunde jallanin paris ra dubiste jirti way kana dubachudan kanine gal
balan paris kanine kakkabe gafa jumata taati diddami tokko fi daqiqa 17 galgala
yero balan kuni mudetwan mana sportin ture gimnazienin ture chitin gayri sadembe chala yeron bo bilbila edunar gibilbila korek misheji edusi bilbila edura kokkasakki dura se galduwan najeru chala kana manan yeron bo metronin juru basin transportin bayarakisa ture khara kukutam manatti gale chala
bala lafi daqabe kesa lafti jirenya keti kanitti diatu jira
ya sabalani tikka bikisa tin nanno dirre ko afisin nanno mana ko ti fermata tokko duwan rasgata tidomi gudda tarisi qabdu kisati stadiumi ma standard dunya ti chada
e gairosa nakahi mametti gartu fransai germani tabata ture jedani balan kun e gada qabe boda at gejibu mattin gara stadiumi sanatti diatto e sargat
geejiba kukutama kukutande mian metro kuda sadinka wadinanno sana dema chada achi geeroni metro rati olbo geejibi injuru chada kambrane kana dirqama milan ngaramana kuti male chada bukabaye injuru yutre geejibi re gudesa nama nanno republiki tirakon gudan kana nitumame nanno kana geejibi da bete tore amma borisatti yu geejibi injuru tore gero nanno sandanida basi fi tramin kararade mundelo guture chada
e galafa ke sababura ke rol batu malar gite wanara
namoni amma saati diddami tokkotti sawanni kun doye amma saati diddami sadit saati duwadu wati polisoti jeragadin basle nagenyu ma ummata jechechara bre edomi ke saati refu ummata gaddisani ummati karati ajrechada namni lafuma deema namni baayi dubirata fure ilala deema namni tagartu bilumu asa namni baayi wannata baatani konkolata lin fiyeda malata deema ture nama edut wani yona gabe deemu sakkata namni durre kwasiti biye deemu ichada
wala kesal kaniti digdami afurjachunke
ya wala kesal kanichada
tole akakana manatti galte malar gite televiziona
jolir yoto ko tv la lajro bakka bakka ti balansun umma mehi enyu nakanni umma me mamma de ko garsi se chada garu garagachu nande enyu ndasani bakko ta jada kani balansun tuma me kana sana garsi satrani bakko ta jana sana kisati voltari fi republiki ti chada kani bala guddan kangi republiki chune roder bela sana michi sunet ti duye de cheto de sa jani january kisa
yo charlie abdo
bakka sana da republic ratikonashi garatillati wonanno voltari chada ammas balani guddan kan omame nanno sana kechada party tuchire namote beshana natran ratti dufani tidukasani bayni sani ndekam namame gakasanta ani balbala ban sifatani olsenani directi mat dukasu jelkabani nama saddetani sagaltu chada manasana kesetti balani guddan kan kakabe manasana kesetti wanni do injuru clashi mosetani mutakana ichada ofisani visi nanno sanatti kesa kesati nammi du yarga mejure chara woru ma balaka na umman kesati ofino faaje sani policina ajesu wonni ka batamani jure kanu di sanno tv ra yarga ditti
e ga charlie abdo sulla fa mattansa gazette soti ti dumani achu ke
ya libakka gazette soti ti dumani sana de chara republican
e don sa do mali ti kan balanku nitti ga
bakkala matin oluma bukeda toko republiki mabukeda komo voltar bakkan sinjere chada ni voltar suni bakuma na michichi kan andurati dueda parti bijura ture chada bakkati dichi santu jura ture gafa sana galgala wordi faransai jumata galgala samba dura galgala bashannanu sambata budda embokot desnoji galu yokambarum sagalu chada kanaf jumata galgala embashannanu san gamorra gamojela qaba akka tv tagarsi saturan itibakki dichi sasun bakki bashannanu asun chada worra gamorra jirantu amma tokko sevite male worri foke role mbane worri jelatti bashannanu turantu ra guddesan duye chada namisa detami sagalsuni worri jelatti bashannanu turani chada
isan kana bombi tajjese miti
isan kana rasasu mandirekti tidukasa ne ajisani yina monero sana chiturani janalala turani lubuda nafan tv ratidu bachaturani malif bijake nya dustani malif nutidukasani sababa sini siria tidukasa jirtani numo sini tidukasne edani etidukasa turani charan
ega do warri hafeo warri kan nanno tani maltu jira lafti balanku nitidakka beddonsa
worri kanimmo gardafo ma manajalatti dumani nanno ma republiki tisani si namakku dafuri sanimmo gardafo manajalatti directi man siga matti dukasani sanetti echada irosan kukufani duan tv directi ma sana gar sisa achitti namakku dafurtu du echada lafa dirre kubba sanatti nama edu tudu ejedame ya dame turu egaru imilkofne bombi urku kabatani turan bombi kana polisiar kattika bombi urke seto kottinama kumatama fitu dandau kabatani dirre senu turani polisiar kattika bechada polisim baye tun baye polisi kumatama tu biye ega ture bombi sana kattika sale sanichada male tuwanni sun kayrate eti wanna sutam tu rechada
polisin garwat tamittene egumsa jabes mo duruma akasitte gama
tuluma yunso datu ofremi millechajira tu worri faransai malifi kanan bros wanda kasi wanna uma ifi sura chajiratu kana maliyam mo shakki kan baratu jira shakki injuru kuni mali ganama odefannon kuni sadakka dufe gasantu beka mali fi jarriba ye koratu sigale hotel qabattoti wori jarmun kesa jirani adam saturu daganiru hotel sana sianani qabattoti sana fitu fi akka san koppi kaban daganiru echada saati sana kasani baye control gochu jelkabani chada magala magutu control gochu jelkabani kana ni echada saresi malisi fayedamani jerakana toichu danda ni roichada president insane you france holland kwasi laluf dire kwasi kesa turechada ministero namota faransai qaba jetti abdotu namota yedutu duma turechada
abote ango jechu ket
ya abote ango presidenti mabiya kana yu kwasi lala ture
stadiumi sana bratti etuma tabattoni tabatajirani wanti do da gamera inno bombi damo dukasa brat
achitri kani bombin do echada garu bombin do sun bombi ma namargati treballe su da male bombi urku sana miti tu quasi ngelka me de ika wa yenda batamine wanni sun umun
kanarra ka e malargita
presidentin biye kana France Holland baye allenu ke sejuru baye sura ci sawante ef nammi gadim bayna je diga fu majmata galgala labshi ba se chada garu worri ummati faransa iga ba san badurari rana ga ba ni chada worri kanimmo suqin banina kararran demina yana undu matu ke suqi banate oji jalka be chada kunichum mai chuda wonni presidentin biye faransa ay sokko dubate akannin ka bejamne agar si sa ay chada kun
suuqii kana jechuun daldala kana harka caalaa lammiiwwanuma faransaayi qabate jira
lammiiwwan faransaayi magaalaa paaris keessa yoo laalte yoo baqataa 100 agartee lammii faransaayi immoo 10 agarta aljeeriyaa morookoo tuniis isaan turre guddeessaan jiraate jechaadha inni kaanis unuma jira ummata gurraacha senegaal maalii kanatu jira kanaaf paaris keessa faransaayi sirri argachuun baay'ee mareeriidha hin jiran
abbootiin suuqii daldalloo
qabeenyi suuqii qabeenyi reestoraantii qabeenyi akkas akkasii akka jiruun harka warra arabaatti kan inni jiru warri faransaayi magaalaati baqatanii baadiyyaatti gadi galanii baqataama kana baqachuu jechaadha maalifii paaris keessatti yeroo hundaati kan namni wal ajjeesu waan hin taane agartaa namatu wal waraanaa namnis immoo yoo yakkuma hojjete yeroo gabaabaa keessatti tunni fayyaa deemu agarta kun immoo maal agarsiisa laafinsuma seeraa biyya kana keessa jiru agarsiisa jechaadha sekuritiitti baay'ee jaboodha baay'ee si qoratu baay'ee si ilaalu baay'ee si hordofu
garu gafana miche ya iku jichajuru kanabragan tarkampi sana ratifuda zantuba ye lafada
manni barumsa wajironni motumma kanena kasiyo ujijal kabaniru
kunneni kalesumo ujijal kaban gafa jal kaba presidentin dubbatu amma gafa kiptakati ujinto koyu njure dametu wechara
amma rat
ya amma rat garu arra already umdumtu ujijal kabaniru wana kafarmasi malamal kalesa chufaturani sambadura chufaturani wanna kamana barum sammo kalesu ma kase banada suking garu siluma yun chufamne mali sharkasan injuru wana kasi banade chada
ega amma kun taun sai jirenya bakattota warakka ke kana ratti diba mali fida soda mali qabd
bayi soda kamna mali fi nammi undumtu soda dan gutane yo bella makabate bella madku sorata yo basi fayedamu barbaade basi kesa senu sorata yo trenat senu barbaade trena sorata yo kafi restoranti dente bashannu barbaade riya ke jinni sorata bakatti wonni kun sirragu en bektu kanas bayi rafama guddatu mamecha dan jelkabatu namasorachi sajiru inni kunimmo bayi mana marasi namu undumatu sorata jirama echa dan mamalifi bagazan kun raguddan sa nama bishan radu feda namasara ke sadar bedu feda namisara ke sadar bedu fe kun tari mana idati bedu fa taudanda tari mojrenya fo ifa chufi bayedu fa taudanda gafa jisara ke sadabarte bishan ke sadabarte asge sumatin ke baye gammadu malo mucan ko cinage wayo lubu manna fajratu ittiatike asge semu gafa tuwana kashin dudu atike maljit kanafi duke duwatun teni achipti nasun matike raga ufi matinke wayo mucan ko nargande ittiri bistem wayo mucan ko nabe jetti echada onni kun naman filatu anan filatu sinsen filatu kristanan filatu musliman filatu nama directi nama nanno sanayu nama dibbasato nama shantamasi bakkar ga ditti fita hecha da bombin do ukun sanafi da kambulte akamulte namundum to bilbil yol ga fata hecha da
sababa namonni biya ala dufani bala kana gesi sajiru jedanitti motummoni to koto kwamma waye bakatto ta yosimachu yu akadi dutti jiru isa kanafi so da qabdu motumman wa tarkamti to ko fudatettani
ya motumman tarkamfi fudachuu danda'a motumman totaali hundum irratti tarkamfi fudhata taanaan kan miidhamu ummata keenyadha maalifi nuti rakkoo keessa jirru nuti beeka addunyaanillee guddeessaan nuun beeku bartee irra guddeessaan ummati oromoo rakkoo guddaa qaba yeroo ammaatti jechaadha rakkoo keenya addunyaa nuuma beettii garuu amma isaan nu gargaaraa jiraniif nu gargaaraa hin jirre nutu beeka kanaafi amma isaan bakka isaa hin furannu bakka isaatu kana gochaa jira jedhu taanaan bakkatti galuu kan hin qabne ummata oromooti maleessa bakkata arabaama yoo furatte ilaalte soreeyyiidha jarri qabeeyyiidha eessa iyyuu deemanii jiraachuu danda'u yoo barbaadan biyya isaanii galanii jiraachuu danda'u biyyi isaanii nagaadha kanaaf amma yoo aljeeriyaa furatte yoo morookoo furatte biyyi isaanii nagaadha biyya isaanii galanii maallaqa qabu soreeyyiidha jarri waan barbaadan dalaganii jiraachuu danda'u garuu nutu eessa deemna nuti bakkataan kan keenyaa eessa deemu bakkataan furannu jedhaniiru tokko masgiida biyya kana keessaa cufnaa jedhaniiru lama wantoota garaa garaasti dabala kaasaniiru jechaadha sii galee wanna dhumpatan kana hojiirra ishinaan irra guddeessaan kan hubamu nuyi jechaadha
dargaggoo guutamaa taaddalee hundee deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoom
ulfaadhotti jaallannee wanna gaafii kana nagaafatteef nagaan jiraata.
jalammata oduu irdeebi'e sanitti hima waan danak pireezidaantiin isii Paul Kagame haga bara 2034 biyyi isaanii bulchiseera baafate pireezidaantiin kun sila akka seeraatti ganna lamaan duubatti hojii irraa bu'a amma immoo gan 17 dabalachuuf deemu jira Kagameen bara 1994 mootummaa milishootuutu gargalcheetiin biyyi bulchuu jalqabe haga bara 2034 jechuun ammoo ganna 40 walumaattu ganna 40 bulchaa jechuu Kagameen ammaantan jaarsi ganna 58 walumaattu yoo hojii irraa bu'e nam ganna 98 ta'uuf deemu jira. Akka gabaasee haaraa ba'e jedhutti Afrikaa gama bahaatii fi gama kibbaatti ijoollee xixiqqoo waan hedduun rakkisuu jiranii rakkoon tuniin qaraallee caalaa dabala hammaachaa deemuu jirti. Pireezidaantii Yemen Abduu Raabu Mansuur Haadi milishootuutu mootummaa isa irraa fudhachaa dhufan baqateetiin biyyaa ba'e amma immoo biyyatti deebi. Pireezidaantiin kun tan waliin marroo lama biyyanni bulchuu baqateetiin Saawudiitti ba'eetiin keessa gale oduu namaaf qabatanu.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11915 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti witataa jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.